Maemta no muntu wena uibunju we umuhle ngakhona melo spanevuzu maemta no muntu wena uibunju we umuhle ngakhona melo spanevuzu Kwazisa le madlozi nakitshela abangani uwe konkele ngithengele iringi Kithwere msali, kithwere chibi Kazi ufundile usiphethe kahle akekho chibi Zomphatha kahle ngimthengele i-makeup kit Makapheka sekishini ufaka ukhari omnandi Mina umsebenzi wami ukuthi ngifike nje neKentucky Ngiyathanda da, ngiyazi uyangithanda na Hamba na, bambe ngesan Wathi imwe budi Maemta no muntu wena uibunju We umuhle ngakhona melo spanevuzu Maemta no muntu wena uibunju We umuhle ngakhona melo spanevuzu Maemta no muntu wena uibunju We umuhle ngakhona melo spanevuzu Maemta no muntu wena uibunju We umuhle ngakhona melo spanevuzu Ngizothumela mumalu